Amazima dala nkimanyi nti mukama mmanyi bwe ntunula gye wanzija abalala gye wabaleka onwanira he.